Majesté. Black Sibira. Silete drama mamaza mbuze mpande ndama mapenzi bila noti nuksi misi taki tena nisha subiri sana pendeza paka ina ukisha maliza niko tutoke salima. Woo! Uzuri wako sioni mtu wakumfananisha homu waitoshi njomo yoni na kukaribisha oga marashu sijari wengozi takatisha feni ya ifai upepo na uleto na fio tingisha kipita siku sija kona mina pata shida ninajuliza kipi umenipo na ntesa buda so slay queen modo kama huda jito lako lege lege kame kuda.
Siamini kama tupo wote, kama tupo wote, mimi na wewe. Oh, siamini kama tupo wote, kama tupo wote, mimi na wewe.
Oh, siamini.
Why my baby?
Kama tupo wote,
nakupenda sana.
Jaribu kwenda mbali hasa pale unaporudi nai why why why
baby what you why sije jaribu kwenda mbali hasa pale unaporudi nai why ha, why
na waza nikupe nini uridhike nikupe moyo wangu ili nife unizike how nipe adhabu niwajibike utanitoa roho mtoto wa kike toto la manza bay kino cha katakei sifunge chaga vitanda mama vimepanda bay tokasha na master j so scandals za kila day ukinitosa mimi nitomie nitakosa say all eyes on me kisa nipo nawe nobody can stop me kukupenda wewe I swear forever takuwa mine takupenda kila siku sio mpaka valentine then
nitajidanganya nikikwacha wewe wenda akili yangu sabaki na nani nitakosa tarafiki kwa ngaika sitaki